Na jam juu na ngoja maskani sana kwa hamu na gam. Kawe si beshte damu, misi wezi kuita fam. Kuna maina kwa sherehe mshowa naitwa na mam. Jumasani ya happy, chunga masani ya dhambi. You see what I can do na wababa wa vitambi. Kamkopo kalijipa basi leo si changi changi. Jumixia ni ya remi na pombe za kariobangi. Hangover kesho itakuwa kaya watu wawili. Mara moja itabidi nimemeza mara mbili. Lakini haidhuru bora vako tuziseti picha. Tunachoma sana tu kwa sababu ya happy. Recipe ya
Happy, recipe ya happy. Maganji washikaji vinywaji. Recipe ya happy, happy, recipe ya happy. Maganji washikaji vinywaji.
Maundala nenenga kila mundu kile anadai kubai. Itema ikio vivi atanama yao fry. Kaketa wakajazi kunea musembi muya au kena tuwele tunaidi mama brother. Mkamba na mapole sakolili change na vefe kana maboss. Niki kama rounds unajua how it goes. Mr. Bragg labdo nikuta kwa meno niki flows. Oh, dakika mbili tumebonga 1 hour. Tume make El Nino na ma champagne showers. Tiba ya kuchapa sini pesa ndiyo dawa. Siri ya kuka fly sini pesa ndiyo mabawa. Oh,
recipe ya happy. Washikaji vinywaji ndo recipe ya happy. Happy, recipe ya happy. Maganji washikaji vinywaji ndo recipe ya happy.
I like that. Happy. I like that.
Happy.
I like that.
Maganji washikaji vinywaji ndo recipe.
Niko na hanja. True story, why lie? Nairobi mji wa free wifi. Mkristo na meza divai. Mini happy tree like that. Tuko na who's who. Yani nani nani. Tunasele ma design. Ikiingia magizani. Utanipata na boys wangu. Unaishi Kikuyu. Leo na lala Roy Sambu. Marashi tulishare. Ulimi major razor. Meza yangu ma three. I say beba beba. Friday tuko na nameless na nuns. Remy nyake na supu ya bones.
Maganji washikaji vinywaji ndo recipe ya happy.